tokkirizanga okuguza laputoopu nga si mpya ate nga ku bbeeyi ya waggulu nnyo. Ne laputoopu gye nkutte ya 1,200,000 gyokka ate nga mpya nga ntukulirako ne waranti w'omwaka mulamba owa garanti. Now, ne laputoopu yennyini gye nkutte bagiyita HP 14S Ryzen 3 nga ya performance na Radeon graphics nga gira mu 8GB RAM oba 256GB oba ne 512GB SSD. Now, eno laputoopu mpya nnyo gira mu box eno nga bw'ogiraba girako ne charger yaayo in a user manual, in a laptop, we will wait. Now, laptop, bojija mukavira kako, wete wifanana, tujina mu black, eri 14-inch display. Now, if you look at the laptop, ngeina, eri bezel-less, ngeina bezel, tono nyo, singa zine nkadezi wa dezi ina bezel in nene, this is a perfect laptop for right here. Now, it has the beautiful keyboard right here in black. And like I said, this is a performance laptop. Wajitwa uji kwa zese mili muja somero, so a bit of Adobe Illustrator, Adobe Lightroom. Emirimu gisobola okukola nga graphics designer. Now, ni laptop nga bw'engamba eri ku 1,200,000 ng'osobola gifuna ku Nalubega Complex Bomboard. Now, you're looking for this beautiful laptop located at Nalubega Complex Bomboard. Jango gifune ate ng'ofuna kya mazima ddala. See you in the next one. Peace.